mudungu bwendaba ebyange nga byesibye oho na buli gwe mbulira ebizibu byange tewali yanyamba laba nsigaza Katonda wange kuba yeye yantonda oba yawunya hano obugumba nange kangume
tondeka tondeka mukama w'essuubi lyange mumidde mu kigambo kyo kikinamponya laba bwe ntambula bwe nti mu kisikirize kyombe mukama eyawunya Danieri empologoma nange mponya
noonya noonya tonkweka masogo kunonya ndabo mukwano gwonange njagala nange njagala mkwate kumunagiro gwo enakwene kulukuta Yesu lele kome
tondeka tondeka mukama w'essuubi lyange mumidde mu kigambo kyo kikinamponya
Mukame ya wunya Danieli empologoma nange